Maama taata, ggwe wenna eyo yonna gy'oli, nkusaba tobulawo olunaku lwa Film and Culture Market. Nkusaba tobulawo, beerawo anti ne Jonathan K. Kabaka Film Store of Uganda naye agenda kubeerawo n'abalala bonna ba star bannayuganda bonna ne firimu zonna ez'akabi z'otalabangako. Gwe jangu ku lunaku olwo, Film and Culture Market anti.